yande joni wittude min ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on nder ko e kibaruji men ni. Alsilame Allah en gaɗa ɓe kantini ɓe gaɗan julde maɓɓe noon ni sumayerede lamɗo jaɓi no cuumiɗo ko hanti sumayere mum ñande julɗe no hani joɗoro noon nano hani waɗa nonnoon ni. Nder yewtere pindinol ni har ko ƴewata kibaruji ɗen ni ano dillo wonɓe leyɗe noon ni ɓiɓɓe leydi Niger jaaɓe Algérie noon ni ɓe gartirama koɓe gartiraɗo nder fi bonɗo kamɓe gartira nonnoon. Yewtere pindinol haaltando filla hano waru hoore noon ni ɗum ɗo yewtere pindinol ɗum ɗo har ko ƴewata waru hoore ko leydi Rwanda noon ni ɗum ɗo on tokkami on nana pettol haalaji nder kibaruji men.
Yande sappo jeɗɗi min ta capan tati studio kala ngu habaruji e fulfulde kono jagnale mo min Soumana Amadou ni janganta on kibaruji ɗi e fulfulde.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'una nde dane woni dane bandimin golle noon ni. Soumana Amadou hokko habaru ardiɗo golle fulfulde noon ni ko studio kala ngu kenga alal ni jeɗɗi lewru avril noon ni hitande ɗiɗi e nogay e nayyi woni ko o heddaki nder gurdam makko ni Soumana Amadou ni no dangaral nder golloɓe studio kala ngu puɗɗuɗo no golla illa cingol suudu habaru ɗum noon ni nder leydi Niger o mo ɓama hannde jeetati lewru avril noon ni ɗo nder galluñi may lamɗo yaafo mo fewna fukkorde makko. Julɗe sumayere fondi warde arsilame cuumiɓe cuumayeje maɓɓe ni ɓe gaɗan julɗe maɓɓe hano sumayere noon ni ɗume cuumiɗo hano hani waɗa ñande julɗe noon ni. Nani ko oustaza Oumoul Khayro Dawda o wi jaadimin Hawa Ousmane.
Sumayere ni waɗi hantirgol mum no hani himɓe mikkito sunna lilaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al muakkada na julɓe iidi. Ñande julɓe no hiɗa mo henno ñama fande mum yaade to iidi, basa ni tawi nde binaji tati neɗɗo ñamata fande muɗum yaade to iidi o. Non du noon du'awuji no woodi ko waɗete dow lawol ngol. Gaɗa julde iidi no hani arsilame fuu joɗo hettino utuba gaɗeteɗo o. Gaɗa mum jonka himɓe ne gaɗodirana gurwaga julɓe iidi hunde noon ko arsilame fuu no hani yaha ɗum. Ñalande julɓe ñalande mawde no ko arsilame fuu no hani welito ena gondira e jafodira ɗum.
Gaɗa sumayere nde ko arsilame en gaɗi noon ni nder lewru hano ɗonka noon ni bayle no keɓete fara ɓandu joomum fadde wowtata noon ni fi ko haaja wakkati fadde waɗata no handiri eno wontirno demmu gollal waɗi ni loktorojo goɗuɗo andal dow fi ñamduji noon ni no yamira himɓe nawtoro kulle nafooje ɓandu. Nani fama ka Abdourazak Bello fatni jaadimin Hassan Nour Abdourahmane.
S'alimenter, que ce soit en période de Ramadan.
No handiri niɗɗo ñaama le sumayere nagaɗo sumayere fuu no gooto. Ko hani ni woni niɗɗo heɓa ñamdu lobburu ko nafata ɓandu ko hokkata ɓandu sembe hunde fuu ko ɓandu haaja. Ko hani niɗɗo faama woni gaɗa ɓandu ndun woowi rafi ñamdu nder sumayere. Gaɗa sumayere le balɗe aranɗe niɗɗo wowta ñaami no hiɗiri ma ne famrata ɓandu muɗum, amma hana saɗorna gomno no wittoto. Himɓe hakkillo to yara safaare gam fa heɓa ñaama tan. Jomum muña hunde noon ko wittoto heɓa ñaama le ñalowma no handiri.
Ko ɓura himɓe dilla wonɓe leyɗe ujunere e kiima joo ɓiɓɓe leydi Niger diwaɓe gartira alal jeɗɗi lewru avril noon ni nder wuro Agadez cakkitiɓe ɓeni gaddama ɓe mbi'i torra fuuɗo fadde ɓe jottoto leydi Niger noon ni nder wuro Agadez. Nani fama ka woɓɓe pantini Moussa Mamman.
Ɓe teti min ceede amin kamɓe téléphone oji amin ɓe jeƴiti kasi riwde min wartirde.
Goo kay ko tawa e junngo ma ɓe tetan ɓe natan le hago ɓe ada ko ɓe tawi fuu. Rewɓe amin yeeso amin iɓe gaɗa kujje ko wela wooɗa e maɓɓe. Tawaɗo nder hoggo ngo fuu yi'i ko ɓe gatta. Ɓe kelli ko watta himɓe jeetato yeeso amin. Joni to tawami ɗo mi annda fuu nder ɗume saroɓe an tawa.
Gonga minen nder fi cattuɗo min gardi ko ɓurta himɓe capanɗe tato ɓeɓe pi ɓe keli nanga illa piyaɗo hele na mo fiya fa ɓerde mum nawni no tuta ɗiƴam.
Babu woni
wala fu gollal dorogo ngal min goy miɗen gaɗa ton. Woɗi so neɗɗo no nange nangire e ndimako ɓuri, amma wona nange hano tawdaɗo e dorogo.
Himɓe peroyɓe heɓe gonni naati nder wuro Cibiri illa lewru mars iɓe ɓura kamɓen keme jeɗɗo noon ni peri ƴuwi Nigeria ɗum ɗoni rafi denako ko kippiteje ko ɓiɓɓe bomɓe gonno gaɗa waddi ɗum to ɓe goni ɓe joɗi nder nokku to ittana hano shada kori noon ni to peroɓe jottu ɗum ɗoni ɓe gonɓe keɓa balla har ko ƴewata fedde NRC kanhe pam noon ni ɓe balliraɓe ko horejo wi'en ni hano kawjuɗo fi hano talkiɗin noon ni himɓe toroɓe reɓe noon ni ko gidar hunji o fantini hano jaadimin Mohammed Mamman nani famaka Mahammad Rabi Moussa Magaji fantinimo.
Nous avons estimé aujourd'hui 45 ménages.
Hande min limana jom en galleji la soji dido en joyo. Min godana jom en badeji keme dido en jetato. Ummotobe nimbe keme njeddo e chapande njetato e go ko min kebi yarude. Sada kori. Fedde ONG gom hojani be teddengi wadande be duwarde. Illa le jeddire witinde to min kebi mballaga to pam kebudo yaddande be nyamande. Yeru duni no be yirimin no wuroji mabbe kam'en bibbe bombe kipiti hedde Nigeria do millimana wuroji jenayi ko ummoto nimbe ujunaji njeddo miden godi nimbe ujunaji tato e keme njoyo denne miden bayi wiide ko nimbe gonno bayi beeditaade
kenga batu wadani ko waddango jo en bali ndurobe nonni perube ngari hano gaye nonni balla gam wallirabe dun do tokkana gada rafinaral natungal hakkune durobe e demobe nonni ko wada no gay e je lewru mars nonni ton garu nonni leydi bene ko waddi himbe ujunar e kime tato e chapande tati e tato dilli wurogo ngari del leydi hano gaye nonni nani fama kamusa saidu sgm prefecture gaya fantini fadel alu
au total des personnes
dima nimbe e goybe ko wari be ummata kona nimbe keme dido e chapande jeddo e jeetato be pecca kenana chefe didi wobbe jaraama der jipporde nimbe ferobe de wuro passe didabo der commune gaya be atodu jara der gatawani le commune mo tunuga ano nimbe wonbe tunuga be min kebi wallitirede tonuji gauri sappo e tati litereji neban keme tati e lasu e joyi lamdan kiloji keme tati e lasu e joyi gude hemre e chapande tati wonbe passe be der commune gaya be do min kebana na tonuji gauri sappo e nay e kodeki neban litereji keme tati e chapande jeddi lamdan kiloji keme tati e chapande jeddi e gude hemre e lasuji titi e jeetati miden kedi muyobe walla katenda
docteur abi
so kabe lokol ni yago seddani be nata der lebbi tati cakitidi ko janginol jande lokol noni ko du e noga e tati do e noga e nay noni der jangirde lokol di region on dudal fu jottaki sigila janginol pecce chapande nay do herme noni nani fama ka idi adamu horejo bi andi dren noni de zender o fantini jadi min ali keita
le taux d'exécution de
sejeba madima sigila jande hantode ko lebbi tati dida burdi dum hedde jandeji pamari din ko min kebi hawjinaabe jandeji be kollimi ko be jottake pecce chapande jeddi do hemre der nokkuje gom har ko ndarta filla jandeji hakkundeji din de jande ekitade golleji jidde dum do nangude lewru fevrier wara fuddode mars be kebi ko to chapande joyi do hemre arto sigila jande don don kay dum famdi ba ko le jeddire witende min gadi joda kalen to meri don to min dari dimma sigila jande don famdi sanne be kollimin ko lewru janvier don non sadorda heba amma no hanuno dun yotto pecce chapande jegondo hembre
60%
bibbe wurobe gontawabe der wuro arlitini gombe der bangeje gonni no goni no godi sadarma hano rafi diyan nonni ko be nawtorto no wodi bangeje gonni ko wala ba wa der diyam nonni der pompiji mabbe fudo de lewru suma yere de dum buri bonde nani ko wobbe gom pantini Abdullahi Mutari
yandeta sahenna
subako na kawru misukabe so doide ndiyam tonoji joy ko ngarum der baade don buray ko to tonoru ko kemmi hettube hambe moyno funo jogi bidoru e sooji ko jogata ndiyam denne ko min jidi famude woni dun dara toyi sadorna on tawa seni nokku gom boni be kala nami le lewru suma yerendo nimbe tawa nani donka e tampiri
ga wahala
kenga min kebay diyam hecci kenga min kebay diyam joni gollo gollal lewru ko tawira ka cede no jomu watta kenga hecci kenga tam so dan diyam ko kemi jeetati toni do wota dum min don tawa der satornam sanni
wonna al amr fi o satti sanni cede nyama ma ndiyam hebaka gan sabi Allah ni ladum na prefe halu sabu kanko woni wakilu jama'are ne rafi ndiyam jarteda sadonda mawdo
ruwai baba masipati.
Der lewru sumayere ni de ni sarusi hawjine fila balmo community sa wani no wonno watta dane yago to himbe wuro gonnon ni be gada hilnare farnawtorade ji diam beldan dan nonni wadi duudal butigaaji nonni be nati der majji be ditti hano kulle ko wakkatiji mu en bitti ko himbe gonnon nawtoro dundo duudal mabji fu ano ji kambe koji nani famaka Abdul Aziz mamman ardido hano bi en ni sarusi on wa fantini jadi min Ilya Mumuni
mun samu ka dewoma
lama kulle kewde de dudal kulle dem fu min kibana ji ko himbe nawturto ko wadi dum dudi do no wodi lumo be ko deni suma yere yottake kambe cotta dum be garde chonna to deni Allah wadi be chonnay dum be desan non sai hitane wayle take wadi denni todo de daray no sodan ko wakkati mun witti undo no satarma mawdo todo wo ji fu wada hilnare woda dara wakkati kaddi mun deni bonol mun yott taki dudal jigi di fu no wattane wakkati ko dum wittoto dudal majjido no wattane dubbi no gaye nay deni Allah fodake lewru mars dum wattana hantorde mun delli wakkati mun wittake de jomun hiido wara hala namin
kakkamanuna mamu tena.
Der yottul en pindol ni kenga jeddu lewru avril ni ano woni nyalane ko baylol hitane ko waru hore ko leydi Rwanda ko wadano jeddi lewru avril yaade sappo jeddi lewru avril tan ujunere kimi jene e chapande jenay e nay der tarik leydi duniya ni dum woni arande wadi committee gon singa ko wadata jewtinaaki sardo nonni do gacceji mawdi nani famaka vienni tarnan fude ahmed o yewtidi e jari kri velieno ni nani ko fantini
wodo hore gada do leledi Rwanda kite non ko fudda jeddi avril yade fabal sappo jeddi mo leru jiye dubi ujune e kemi jene e cappande jene e nay hakkunde lebbi tati wadi ko watta himbe ujunaaji kemi jeetati ko mayi uni jokkini fedde ko ewtinta mo en tawa der waru hore mo kieli rivelier mawdo sudu ko ko habaru bi'etedo justice info nani ko o wi domu
leydi Rwanda holli hunde gon komi mili wawta wadde wadde sariya caggande waru hore on wanno ko watto bibbe leydi Rwanda million goto kitana wodi du cuudi kite ujunaaji sappo e didi kinga gam wadde sariya on nimbe tumabe wadde gecce mbi hunde fewren
gede kiri leydi Rwanda tawabe der leydi yasin ko juude mudun na tawa der waru hore o duda hisai kite de der lewru novembre dubi ujune e kemi jene e cappande jene e nay oni fitti suudu kite ko leydi yasin kiri Crivelier no famtina no sudu kite de golnirta
der waru hore gaddo wadi sardanabe der sudu kite leede duniyaru ndu oni tawandu e jonde der Tanzania hakkunde dubi laso sudu kite no hitana kinana nimbe chapande ngeddo e njoyo ardibe fi politika arta hitanete ginande kanji wadi ko be itti tona libe loji muntu pavel der jahanganga
kite tobbe lildam der leedi kewdi e afrika ba e leedi niger ba ko kitanaabe der leedi niger nyaami kasu mabbe be jabay ko juude mabbe no tawa der waru hore gada do tarif mettudo no e jiide kieri crivelier
l'histoire de l'envoi au
Nildol bibbe leedi Rwanda do der Niger hitanede latibe kantidino kasuji mu en Niger deki dana jungo do derol fadde mu hitanade be caggal de be ganno jeddije ko be kokkita heba dun latono nimbe hunde tarifi
dubi majjunni ko biddan bon akuno tawa der leede sahel yele himbe no bawi jo'ini suudu kite ko leede duniyaru nani ko kieri crivelier wi dom
idun tidane hande wadde suudu kite heyru gam narral wala hakkunde suudu sawara nde nagunde e jidam iri suudu kite dun wauta wadede don der leede sahel
pas envisageable.
Thank you. ɗo min ndernanto habaruji men e fulfulde kirtente jam hirti jaram ndiyam jam he sefo.